peace, happiness. Love, 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 peace, happiness. Love.
Sirazanini, sirazanini, we're kuniua bure, wataka kuniua mimi. Mimi na wangu nyumbani, nawe una wako nyumbani. Mimi na wangu nyumbani, nawe una wako nyumbani. Mimi na wangu nyumbani, nawe una wako nyumbani.
Chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Chuki ya nini kati yangu?
Shania na Kinachonjoa.